Catholic Confession ubwo abaprotestani biyemezaga nyuma y'imyaka 500 yuko rwose batayobye yuko bayobye si byo ngo twese duhuriye kuri Holy Scripture duhuriye kuri iki byose byose ngo nibyo bahuriyeho abaprotestani rero na kiliziya gatolika ngo niyo mpamvu basabye izina mbabazi iki cyitwa reforming babona uyu ni umusumari wabonye umusumari uteye mu iri jambo mu gipapuro cyitwa reforming Catholic Confession. Confession ni nko gusaba imbabazi. Reformation ni uburyo bwo kwiyomora biyomoye kuri kiliziya gatolika. Noneho uburyo bwo kwiyomora kuri kiliziya gatolika noneho babusaba imbabazi ngo bahinduke abagatolika.
Iyo myaka yose babaye
500. Noneho aya ni amasinyatire y'abasinyiriye ibintu nkwerekemo n'abadivantiste musoka. Ubwo General Conference avuga ngo yarayobye mukanga kubyumva kuki itaburanye General Conference amazina y'abadivantiste agaragara mwaya masinyatire Tedrison yakavuga ati bariya ntabwo mbazi
nayo twatanze ariko
bariya barijyanye ntabwo tuzi ibyo bagiyemo ariko ntigeze asaba imbabazi urwego rw'isi kwa abadivantiste ibintu byarababaje ababizi sibyo kubera icyakurikira ko izina Seventh Day Adventist reka mbakwereke reka mbikwereke reka nkwerekana Seventh Day Adventist pastor iki byose nese nyine yabatabizi uyu yitwa James A. Nilsson ni president Adventist the Seventh Day Argentina ni umuperezida w'itorero rya Adventist muri Sokari muri Argentina reba uyu nguyu yitwa James A. Alves Ancion Advent is the day seven day no hari nabo mu cyongereza ariko kuko ibi ngibi biri mu kirati n'iki byose sibyo Adventist sibyo Adventist barasinya Adventist kirabiza ni oya papa yavuze ngo mbahaye imbabazi igihe cyo ngo mbahaye umwanya muto kubitekereza mu 2016 nimwumva yuko mukeneye imbabazi muzaze musenye niba mutazikeneye nzabera aba bose ni abaprotestani bose bagiye gusinya ko kiliziya gatolika itayobye ko batazongera niyo mpamvu batangiye guca ku ruhimbi rw'abadivantiste ibintu by'intambara ikomeye bagahagarika abanzara arabizi nyine
ashobora kuba atabizi
reka nkubwire icyo bivuze ni
umujesuwiti
mu Rwanda kuko twabirenze umva reka nkubwire Yesu avuze ngo kwizera ko ni
umuntu
w'abanditsi
n'abafarisayo wacu ni Yesu ye ntabwo bikima bayikisha
umva
yiringira uzi ko namubonye niba hamwe byagiye kwa papa ntabwo
mubonye cyajya
mwavuga
ibyagerayo nyine nkubwiza ukuri kandi
umuyobozi wacu ni Yesu
uko twice ntabwo hari igihe tutazajya kubona amahirwe ku cyumba cyawe ubu ngubu hasigaye umuntu ku giti cye kandi ntabwo
azapfa wenyine
abana banyu mugende mubatoze iki kintu mwana wanjye ibintu byahindutse kuko nabona ndi kujya ku ishuri nizeye kutazamwohereza kuko ku ishuri bagiye kujya banyakira ababyeyi ijambo ry'imana contact tracing icyo bita contact tracing ariko ibyo birenze ibyo twari turimo reka mbanze mbabwire ibintu bibiri twari turimo Tedrison azi neza iri ni izina ry'abadivantiste ntiwajya gucuza izina ry'abantu mu binatumba yagakwiye kurega aba bantu ati kuki mwajyanye izina ryacu mukabikagaragara mwazi ya dokima kuko njyewe ari njyewe uhagarariye organization muri urwo rw'isi ni gute ujya gusinyira ibintu mu izina rya organization mpagarariye yari kuburana yaraburanye se yaraburanye wafata izina nese uriya si perezida w'umuri Argentine ubusa arahagaritse ntiwasanga akiyoboye na za Argentine na zayo ni benshi ni benshi n'abaprotestani bagiye gusinya papa arabwiye ngo muze musinye cyangwa ubyihorere mu ndebe gusa kuko papa ni umujesuwite ndabona abajesuwite bavuga ngo ni ugukora protestant icyo wemeje gukora iyo utagikoze agucira ibiganza no gufunguza ndabakuramo papa uriya ntiyava kuko papa atangiye guhirika toto protestant yararangije abangaba ariko asigaje indiviti kandi umuntu wese weza isabato ni umuprotestani kuko isabato iyo uvuze isabato uba uvuze ko ikibazo nacyo kimaze ubu ngubu ntabwo amukeneye muri yorudani impamvu bagiye gushyiraho sisiteme yo kubashakisha uko bimeze kose bakabanza bakamenya bari bakabe
ariko twaratanze amazina
abandi babyeyi barabasinyishije ngo
ubuhanga baratangaje ngo turagira ngo tumenye abakristo dufite ku isi mwese ni basoma abantu batabatiyumvise muze babashyire ku mugereka barashaka kumenya abadivantiste bafite ku isi niba batagushyira kuri iyi lisi ntabwo uzabukira umudivantiste ntacyo uzongera kubaza ukajya ujye wandika agapapuro utiyumvise uti njyewe
ejo bundi sari gusinya ngo abana bose bakwiye kwiga nta mpapuro zo gusinya abana ko
bakwiye kwiga ninde mwana wari warakuye mu ishuri igihe si bakirita bavuye mu ishuri
ubu ni ukuvuga ngo abana banyu mwasinye abasinye bati icyo basinyaga bakizi bazira ngo kwiga n'uburenganzira bw'umwana si byo icyo nicyo bashaka cyitwa itegeko noneho bazazavuga bati abana banyu bagomba kuza kwiga si byo noneho bati nta kibazo amashuri basubire ku ishuri kuko bazafunga amashuri ku wa cyenda ariko muzajye mwereza no ku isabato kuko bagomba gukaca ingaruka witonze gatose none batangira bati mwarimu ati batangira bashyiraho sisiteme nkingi ibona deja yatwandikishije ngo batanze raporo nini mu gitondo mirongo itatu na korona biriya bintu rwose ari kujyamo ndabanza mushake mu buri hakiri kare
ngo ibiri
gushyiramo korona cyane
hehe muki
mu mutwe we bati abarimu bati dufite abana batatu kuza kwiga wenda batanu batabana n'abayeteri mutubwire se n'abadivantisiti none mubaze impamvu abana batari kuza kwiga bati twe